Jam.
Beat records material, baby. Boogalies.
Dada punya lina washa we. Narijali nisha data we. Sichogi kufufata we.
Fata, kuna, dada.
Na bado sija lamba dodo. Wako nimekwama na
sielewi.
Oh, moyo naniuma na
Jafeli.
Oh, dada, nakufa na sumu na wewe una maziwa na oh, labda napenda mapende ndo maana unalibania. Dodo,
unanifanya nipaga wewe dada.
Dodo,
umenibamba
wewe dada. Dada punya linawasha wewe.
Damu inachemka na pokona, hajapanda malaria wala homa.
Japo nikunywa kidogo nitapona. Dodo, dodo, moyo wapasuka. Jasho la kwapa, udenda watoka.
Ring ding 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 ding.
Dada punya linawasha we. Narijali nisha data we. Sichogi kufufata we.
Fata, kuna dada.
Bado sija lamba dodo.
Dodo, dodo, dodo.
Unaniluwesha sha. Nachomba kuonjeshwa sha. Miswa mkata kiucha. Ring ding 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 ding. Dodo, dodo. Dodo, dodo. Dodo, dodo. Dodo, dodo. Kituro inapendele. Najipendele. Kituro inapendele. Najipendele. Miso mkata kiucha. Ring ding 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 ding.